Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde alalbare go'o lewru Novembre hitaande 2023 sakrabe hidibe to modon helade hejoji amen dililindi e mangal mudum fumi chalmini on. Yimbele be nyaw boje woni mu en utanama centre keso goddo to wayi wadde jalizi bamako do. Ya warta fuddi hakkunde Tombouctou kan e region ngaji baleri leedi amen ndiyan heba yontere jom non holitiri wede seeda fuddi yimbele hewbe. Nyaloma ke inado galluje yambinama kenyam wakati mo yimbele hewbe leedi amen ndi kanyo enka na wundi London dirde hore mudu em so tawi galluje leedi amen ndi kanyo ka ana wayi nudirade dum. Sakrabe hidibe dun sembe kabaruji dum jogani on bete hande bismillah modom hedade dum. Odo centre keso to yimbele be nyaw bo e woni mu en waawi nyawneene Bamako do utti dame mudum le commune Joyobo district Bamako do ana windi le imadaraji di kanake laamu hakkundeje o windi ele himme yurmere mudum le wi ministre ko manido cellal fayeto yurwere nedda ko dum waran latar sababu hunchande hore ciddalaji di yimbele ngado be jalisi le lidi amende wondi fewde mudum fa bedro den famu anni ko ziyarata mayja hebani em do hendo festang Ousmane Nyali Boude Mamadou Samasiko
on ko mbawindo hore mudum holmitama don holti wida Aissata Ba Diallo Touré ministre commune de Thialal e yiriwere neddaku on ko mo inirado do neddaku ko hore joleedi lam hakkundejo Assimi Goita wadi ko buri daddo 13 goni le makko kanyen ko nyawtudo sanne Aissata Ba Diallo Touré ministre commune de Thialal
mi urti dido nokkuji de yalla sultinde kala hasindini be ko dintingol ido sato yimbe jittiraga dumde fa neddo goto iwa hen fodde mabbe hebde place ido Thialalji ga fuftimi juri santre ana no kuji kewdi le mali sona to gaw etumbu to kanake le ndi na watana kilo san
himbe wom e fedde no dirtene societe nefrologie coltivide anambelti san e o golle kanan ko be leedi meden di do woytugol himbe be jijamu ben waylitete docteur Nukul Bali weli dun sanne kanko nefrologue gondo le o centre kesso
c'est un honneur alors si on a des centres
hunde mudde so centre ngaji di kewi himbe dan yirunde golle o dano dabreji kewdi gonton no pawtodi min huntande da kabar mu yawiri ban goddo dun goleji ngaretedi le alhali mu gidi san non kambe kasidni be jalizi be golloba mo be fuf gitnama no haniri yalla hinadi kabar mu
a été formé et accompagné
holtindi de nokku je tati godde woni de iyam waltete gon be no bamako do ministre commune de Thialal tan darte e golloba le de nokku je kaybo o centre fagasa
o do bay tutu rakilaji mo do fuude jido kabaruji do hel amen Facebook na do Twitter tawede gube jogibe kaborde do lawol Duanza gawo ka yottini kutteje nawde gallore ne nuddirta boni bangal ngure fayeto chafaje o do kabor latike sababu do igginde yimbe le hewbe yude de nokku o yarde Duanza non holitiri wede ceri do goto mo yida inde mudum haale anni ko haltani intala agbi lallo festan mo do samasiko
no ala hale o worrini nangata hakillo yimbe la ka puddi jati yaltude le gallude de buri fuf mbawbe yadude koyde hakune boni e Duanza hono jokolbe embe hakune de do gure didde yoku badi kiloji temeder ka wonu jarobe koyde e nokkuji di burata dun jutude rewbe dun fuddi yadude koyde dodi do datidi nyamduji nangodi somaji hono kibmaji e jaban ko nanne mudun en nyaki mublaji fuf natta yaltata sona di larme mali bangal nyamme kay cadela ngala cogguji di na samti kanon rezo okay dartaki
le rezo aussi est perturbé
so boni kanyuka ana tampi sabi gube jogibe kaborde Tombouctou ka ya warta fuddi le mudum ana heba yontere jom non holitiri wida yimbe le hewbe gombe le nokku o ara way yure Tombouctou jaha pata region ngaji gondi le baleri leedi amendi tawobe ngarbe Tombouctou le alalbar ettinde kanyo en ka holiti wida lawongol sultere fuddi matere mudum sanne fa bedro den famu anni ko yoga e mabbi kejabe amen gombe le kreduji di kan fati yetara do festan modu samasiko
pas plus tard je suis rentré de Gao
le lendemain beta alfinanda tan natum gawo min bali majako ko weti nyande 32 min nangi lawul tadal fufudun no min diyali larmi ana yawara tateji di fuf ni weli kam san boko jun o kam yonga ji kewdi natal en gallurande ma daraji di puditi mi gonga jati mi jogi giirabe hewbe ngartube kenya e wi mabbe de dawul gol feewi huude do wano fu wadede ana wara lewru handi denno min koni kabar mudu dido watuji di e mesalo kenyan karngaji ngari kam yonga ji don nono ko non dum do waltini hakilaji amen gallurande fuditi ima garage dande hunde nemi baba tan yettude
ke salie cette initiative
ça commence à aller
suka bi jangobe le lamu kuchala ana murtere ila altinera bettinde balde tati ko be tawti tani woni ndoke jawdi ni be bawi bamirde horma e bangal nyamal la faaje to kaaki gollirdi e kolliti do metma e fewle cuudi le kolliji yogaji kiddid uddede sabe rafinde na gule nuku o be ndilu nyimbe mbidu e be kasindini e janginobe bangal jangirdi furuba le nuku o andirteedi chien berger leydi almain di jia di do dawaadi moodi utti kayni di sannika ana mate sanni le galleji kewdi le leydi amen di nana mo hande o yambe fa heewtu fu holiti wiire idi mbaawi wootirde nokko fuuto di ngatta non holiti wiire yimbe le jogi be di so yoka mabbe ka holiti wiire di do dawaadi ana way latal sababu rende be yude en guikaaji fa yeto yimbe bombe wobbe du holiti wiire hebugol di do dawaadi ka wana ko ne wani homo fu fa bedro ne famu anni ko kisitansi dambele hebani em do hendo festango usman nyali buli mawdu sama siku
nyande fu tagi tata yere joni galleji buri marde dawadi monnaadi alla mawdi yogaji atawan balleji yogaji du buneji edi noddire berger allemand tawago di dawadi le galle dun ana waddande na ko dun holtiwide himbe yogabe
berger flane berger de
rawandu lolido berger na yafi birade kamar dun himbe le hewbe na notorodi suni a jogi hono odo rawandu tuma siki wala ada hayba no haniri fewde wulbe be fay boyali dun wi ko wadama to takal lambe amen goto rawandu o wadi jammu fu fu yalla kabar mudun na mate
ay manati parce que a tourale sans fait
ko sabe himbe en korsin di dabaji yuroji leede godde le wattu joni o mohammed jara holti ko sabe de mari rawandu noddirtendu chien berger kono bilaru duroro le galle mudon
j'adopte le berger
mari odo rawandu berger allemand sabi rawandu njafudo marede on di don dun andan kala himbe ngodo le galle rawandu wo fosata fuf suni wonko yi mo famali
marde rawandu noddirtendu berger allemand kana kayba don fa gassa sek konare wuturner holti en hono di kaybirte
la premiere maintenant on procede
tofon kinoto kabaru cellal labal itugol kule yogaje terdama ko hanni kay lotugol wotugol pourdingaje terdama ko nyande fuf non kala yontere dabo o lotirire bros
et le brossage des poils
holtinde wida di dawadi gaddetedi yurde leede godde an kasindini haybongol kertangol jogade di wana ko yafi don ko be collectivité canada dañ ko de ekintina ko way la tar sababu wutinde di kulleji yogaji
nyaloma ke ina don galluje yambinama al adnar allandu al kenyan odo nyaloma ji inama odo nyaloma ji inama yella joda halan wada hakkune yimbelle andan be kabaruji bilidi e galluje fa yewa tiddalaji kenyi ko galluje de han wadenede yella idu lato dum lelede amende wadi le wakati mo yimbel hewbe kanyo en ka an wondi london dirde hore mu em jati so tawi galluje nodirte lelede amende an handi dido inde jati hono fu woni gallure hono fu gallure hibirta inde mudum tiddalaji fu hodo woni di galluje de wondi fewde mudum lelede amende nyaloma hande o dossier de la semaine am nyaloma hande o do majjum fawi an ko Usman Nyali buli fewne ndu he
le ngalluje kay sigu e sigaso mi lande ge himbe de nokuje hewrone hakkile mu ben do ngalluje de yogabe mabbe koltiwide nokuje mu ben de anakaani latade ngalluje yogabe du kolti metti mu ben e tunugol de ngalluje
kay al statut
kay ana wawi hokkere darne ngallure mawnde sigu yo ngallure mawnde jaati sabi hunde fu ko yi'a fa nokku lato ngallure ana hebe don min ka mi de mili sigu yo nokku mo dejere woni mudum kasindin do e labal sigaso yo ngallure moone karnde sanne bangal kebal
kono mikema le capital malingal goddon woni ko tayikita e wi himbe bamako yogabe ngalunde hana latade ngallu sini a jeewi no wori hande ni rafi kulle yogaje
bamako ne repond pas
bamako ka wawa jettira de fi hakkune ngalluje mawde sabi ngallunde ana tunni fa jabbiti laawi wala foire wala bamako ka yam hono gelle brusude wordini bamako ana ciagal sanne sa fundi be ngalluje kiddide le adnaru
par rapport a d'autre capital
e wi himbe mali yogabe galluje mali de ana tunni sanne e wi mabbe ana wadda tidallaji sanne e galluje de ko be beedi wide tawene andibe kabar hawa lukolti wide kamari gallure tunni tan wana dun hatta dun latade gallu adraman sanugo andindo kabar hawa lu
le statut de ville
gallure wawa hokkede darne mudum na du tete dum sabi himbe mudum ana heewi na du sabi ana tunni so non dum wordino ka galluje kewde le adnar ndu atawam yari chagal kanyundu tirta
leydi malendi ngallu ana jate e ngallu sini fandi fu himbe ujunaji njoyon ana jodi ley modon don holiti wide Dirisa Koulibaly conseiller technique ministère humaninde ngalluje
on assiste à un étalement aujourd'hui
ngalluje de njani mudum ana wundi beeda ana nyande fu hande won projet goto mo golle mudum wundi wadede fa nabira yeso ngallura bamako ne jango mede domi projet ngaji goddi ngaroji yirwinde kanyundu gelle godde yela malin kobe ngurda mudum ana heba hunchede yadi yeso fa yirwere kasindinande ana hebe ile ngalluje amende
développement harmonieux de nos cités
le yambingul o nyalom adna kejana do ngalluje horebe gollirde iba urbanisme ana darta e jamarende tinno latade leydi yankobe
sakrab hidibe andon don kaddete kabaruji amende bete handinga honon andirdon do e seeda yewtere amende ana wodi wassalam le leydi amendi pamondirbe yanugoji hakkuna yimbe le pamondirbe kanyun kan wondi hibude sembe sanne banaje fa eto pamondirgol worbe hewbe kanyun en kan harbina yonkiji rewbe le mu en no naweri ko boya sanne ko wadi ko sappo e jiddi lewru october no wadi le nokku mum nodirta dogoni ana wodirin nara kiloji noga e joyi suka debbo goto baro dubi noga e go kora mudum yuppi mudum essence fa mudum wattude mudum yite o kamin nodo lebbi nay cumu o halatke sababu iti yonki mako noga e jeegom lewru October bitindu hodum fu sabi yanongoji ana wada hakkune himbe le bamondirbe le leedi amendi magazine amen toutes les femmes du Mali nyalom hande o ana jabo landon gol Fatoumata Kodjo landini dum kanko e kedja amen gombe le kreduji de anni ko Mamadou Sama Seko Ousmane Nyalibou fewni en do hem nyalleja
mayde oro debbo o latanke yimbe mboy yonki burfu fobe pelle ko nit erobe ministre ko nit do debbo suka e galle holti metti mudun fede odo kasara debbo mo jongale mudun masimbini anay sagara yu goto e gollobe fede leddi ni fumaninde ngutugol torraji do rewbe
par rapport
ko fawi do kabaru o debbo cumado nabado sawrede suudu docteur Gabriel Touré ministre ko nit do rewbe fayottade suka be e galle e yewede mo wi walla mo kan ko sakrabe makko fay goto yida yide hono di golleji nawdi
kudi tel acteur
le leddi mali torraji le degal na yee nokuji kewdi fay so idi burundiri toke madame daw nyara suguba di goto rewbe ardibe to yrusu o memi hala goto torraji le degal mo hinniki non
muso bolimbe deb o kodwar o jaa o horti le leddi meden di o anda golle gese jom suudu makko o jabay don lati sabab nangi fimo caldi makko fu lati dale dale deb o ko wari yorso don mo hawri arande kanyo holiti ko wada gonga bingo adama ko won ka gorko o wana hani jukkede fa nawa
me ceyni tuti
e madraji holliti gol metti dido torraji wonande ko nibe haybugol hakijirobe cedele de na jukiti e wi yakuba mayga horejo ONG woyo kunduy e madraji de do gulirede na famdani tidallaka
donc il va falloir
e madraji modi kani wadede dare hono watte yalla di golleji ana cela mon fu wada e bodi mudon no don sakirte sabe na tawaji meden kanya al araji men dum watta de kulleji yogaji ana ngade do rewbe mon fu anda do yiwata sukabe anda tewgal wana fikirde
copine
torraji di kay ngotay jati ka wakar jun o resources ngaydi yirmini kabar mudum no hultiri cefi susoko dunke kabar neddako
ces actes de violence
torraji nyande fu worbe buri wadde de joni sabe hewbe anda ko ngatta joni ana du arande rewbe ana jaban no fu watti joni o sikeli jabude kulleji yogaji dum wadde worbe ana ngada di kulleji sini debbo sale ko wadde hunde worbe yogabe ngala hakkilo nata e wadde torraji dum jomun nata e fide dun na du golleji bondi dun an hani selede
interdire et limiter
kewal dido bonandaji le dewgal wembi sanne surbabe yogabe denno dum hulbinabe jati natude e dewgal kadana seda fuji yogaji
vraiment la situation
wi detan o kabar ana wembi min sini inira meden kanye bandira meden rewbe di torraji ana ngade e domu ben hakkilo ma jodaki de galle ma adiya jon sudu mada hakkilo ma fu bewa na kulbini atawan gorko an yidima handen ka jango ko watti dun Allah tan andi
reaction vertant
doto en dunke kabaru hakkilo ko mbajoto bamondirbe yo tinno famondirde tafun fadama be nodde dawgal yalla haddi on dido bonandaji de tedana professeur Souleymane Koulibaly psychologue to l'hôpital Pongé
aujourd'hui
quand on siwa ma dawgal ya himbe fu ana kippe dun wadai ka fe gor ndarta hedona hakkilo gorko o yalla jomon ana moina yogabe ndarta yalla dewgal ana way latade hakkunde beena sal hakkilaji mabbe ana jaadana neddo sini wala hakkilo sanne ana an holitade pati jaba wadde di golleji
fon
donc en sariya ka holtiwide dum do na labbina ele sariya jidi jukunguji ne gada e majji le sariya mali ka dum fu tawbe ka dum fu tawde e wi mabbe ne suji amen di na hada di gollere dum haniri darnibe hakkeji rewbe be ko ngeli tutundural hakkilaji do kabaru mbirki yalla hadde di do torraji ngodure di.